Like, Master DJ UV. It's got to be DJ UV.
Point of your body shall be a matua. Yani unaiweka juu as if unataka kuwanusa tu. Ama unakunja hiyo sura paka hizo vichwa zinafura kama ndazi. Yani round hii ni kujidai wazi wazi. Na uhakikishe umeiva kama diva. Kujisikia as if unaoni ni diva. Ati nani anaoni ni diva? You have heard of a junior achiever. Hiyo ndiyo feeling natafuta. Yani shining kama futa. Na mafans kukikutana kwa tu ni pleasure tu linakuwa sure. Na mimi piga saluti. Nimekula chumbi KMC. Na sasa natafuta masters kama bastards. Ati muli to this. Na sisi bado tunaendelea kuwa dismiss. Bado muna piga show mele ya kiyo. Sisi tuki undado. Uliza klepto. Na mademu wetu wako poa. Cheki vile wanajipadawa padawa. Lakini bro usiambie wahu. Si unajua ni kujidai tu.
Life, sometimes it's alive, sometimes it's alive, cause I live in Nashinsky, nameless, collabo ni hotka. Cardigan hit, nika bombsa, Taliban. Na wachezea tu, kakando uskie. Vile mziki ufanyo, neza kubamba moishie. Paka udedi utakwa tu player, hater. Mipaka ni dice, inter meta, meta. Nimeandika mpaka mistari meta. Sana faa kwanza kuchora makari kita. Kagado, na jidai jujan, busa bado. We tuk tuk, na Milan, cruza Prado. Tutaris aje, lordy lord, you're so slow. I'll make you look so horrible. Isi mara ya kwanza kunisikia Nyashinski jina maringo hujisikia. Oh.
Na jamana kati ya demu wangu kwa sababu napenda ngama silver badala ya dhahabu. Ubaya mi wanga na jam kama warabu. Lakini mi utoa stress na kalamu. Na spit kwa mic na inatoka tu vitamu. Hii basi ni story ya demu wangu. Staki magazeti ziharibu game yangu. Nimekana kademu kangu kasupu. Na mroga tu na mastyles angu za vudu. Na zilikuwa zina flow tu kama maji. Jamaa kakuja kumsalimia ni aji.
Sasa baby umepotea, imekuwa siku mingi ujatokea.
Sa hizo mina wish tu angepotea. Akanisalimia na akaendelea.
Usilete kombe, kwanza kwa demu wangu manze. I say, usinilete, hiyo ni mali yangu manze. Usilete kombe, kwanza kwa demu wangu manze. I say, usinilete, hiyo ni mali yangu manze.
Sasa misi pendangi kukuwa na wivu. Lakini pia heshima wanga muhimu. Isitosha kama wampa namba ya simu. Kasindwa kwani umze ni wazimu. Ati
hey baby give me your line. Usipo nitafute sana nipigie some time.
Kompe ni kompeto safi, mtu aje ajitetero safi. Misi na time ya kutamsa ngapi, uwivu uleta vita. Kama supu aezi pita, kapla chali haja mwita. Dema kona majama kasita, kafiga lakini kana kuita. Hips na thighs uponga na zinaskika, zingine zinaponga kama speaker.
Usilete kompe kwanza kwa demu wangu manze. I say, usini lete, hiyo ni mali yangu manze. Hey, usilete kompe kwanza kwa demu wangu manze. I say, usini lete.
DJ UV
live.
Yeah, case out material, straight from the left side. Yeah, yeah, doobies, bamboo, 2003, it's how we do. Marapa na wacharaza mpaka wanabarara, kama sahara na vumbi ya masai mara. Na daraden mara kada, bada ya sana kama saa. Kwanza biashara bana, wanapenda sana mara. Na mitura ingawa miwanga na hara. Ongeza kidoro, pills na baridi moja, iwi niwe imara kama simba marara. Na moshi mbili za kirea, huku nikijikaza, kuninyima kipaza. Ni kama kumkataza msichana maskara. Makahaba nishtaka pa kesi mahakama, koti masharti na nguo kada wakada. In a day ad, I'm the number one champion like a million. Na jeans baggy.
Are you ready to get down tonight? Are you really gonna hit town tonight? Are you ready for the rhythm? Oh yeah, the rhythm. What are we gonna give them? Oh no, the rhythm.
Are you ready to get down tonight? Are you here hitting town tonight? Are you ready for the rhythm? Yes, the rhythm. Oh no, the rhythm. Oh no.
Yeah, skizeni kitu hiki, aha hii ni muziki, lakini siridhiki. Na mambo ya nusu nusu kama kwa piki piki, hiki ni kitu jiki. O catch bigi bigi, sindio gidi gidi, freaky diki, hiki ni kiki. Rapa mbayo haina miguu kama liki liki. Chiki 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 chiki, mina shindwa. Ni makarawa maraia wanalindwa, hii ni ujinga. Na ukibonga unabebwa na Mahindra. Sia tina ringa, ofesa uhingo. Lakini si lazima unishike shingo. Una ni gwara gwara, dio tao miutembea kati ya barabara. Staki ya sara sara, kula huu fika nyumbani wa hara hara. Mimi CJ mwako joona ni dara dara. Mini kicheki G3 mu hepa. Awase upata chai kake tepa. Na unashindwa bona joa janenepa. Kisha kutega unashikwa mabeka. Umetoka wapi? Unaenda wapi? Unafanya wapi? Na pesa iko wapi? Umetoka wapi? Unaenda wapi? Unafanya wapi? Na pesa iko wapi?
Are you ready to get down tonight? Are you really gonna hit town tonight? Are you ready for the rhythm? Oh yeah, the rhythm. What are we gonna give them? Oh no, the rhythm.
Are you ready to get down tonight? Are you here hitting town tonight? Are you ready for the rhythm? Oh yes, the rhythm. Oh no, the rhythm. Oh no.
Yeah, ha. Manduku DJ. Calvo. Zop.
Mixmaster DJ UV.
Yeah, ha. Manduku DJ. Calvo, Joka, Maloba Loba.
Tuko kwenye dansi, nani ya umati? Mundo katikati, twende kwenye dansi.
Shori flani jo kwa mta ametila. Napendwa na wasejo, rugged and real. Ukimwona ni kao menyeshewa. Vumbi dust ni ice umepewa. Huyu manzi ni manzi amenibamba. Mejipodoa podoa jo amejipamba. Nimepaki macho ni ka hotel Rwanda. Amenicheki na damu ikaganda. Sema sasa bana, what you wanna do now? So you come to hanya you and my crew. Kama kawaida, mabia mawaida. Kila kitu mina we tunasawazisha. Mini zama mwingine maparizo. Mabia madame na do kwa garizo. Me and you baby we be harder than cold red. Kwa studio kwa dai na hata pia kwa bed.
Tuko kwenye dansi, nani ya umati. Mundo katikati, twende kwenye dance. Tuko kwenye dansi, nani ya umati. Mundo katikati, twende kwenye.
DJ UV.
Live.
kutaja mahaka machupa kadha wa kadha za vodka za bia za mvinyo na pia matot kama mia
za tia Maria.
Hey yo, sister basi njoche za nami, nataka tucheze tupendane tujivijali, tuponde mali tukunywe pia tindikali, tuende kushoto kulia katikati. Na cheki basi wamewaka mpaka wamelala, wengine wamejia tu wakivuta sigara, wengi wao wako kwa kona wanashikana. Eish bana zimtulie mtapatikana. Hakuna kwenda home paka subuhi sabili, ni kubugi tu kwa flow paka maumivu kwa mili, kudansia bitka hisi chini kwa chini ni kurusha mwili kama umerukwa na akili.
Everybody shake your body, dance, dance.
Washai ganza bila udi sumi taksin mogoka na kichuri, nkiwa steam naanza kuropokwa na sijui. Ndani ya club sorora the rap sosara, ni ngumu kunipata kandani ya cab chokora, na flow proper sani shaku I'm sweet calm nazi acha chokoba. But tabloids ishani bo, ukitaka utamini Kenya ulisoma kwa palseti, nyasha ni kuwa carnival na dem flani, picha kwa gazeti ni ya zamani, mili kwa mtani na seti majani. Bado niko wadhi, bado natulika na we ODC ronga sivo na si extraordinary, nina right of way, mkikuyo kinisikieta sema gasho way. Oh man, nasi macho ni more than organ ya kuona, mindo captain ulize Morgan, slogan ni pona, taka blogwe mgonjwa, shotgun kwa kona na ni press na ngoja. Iyo wapende wasipende,
bato
wakini chukia, I'm never gonna say down, jume ni bato nini. Iyo wapende wasipende,
bato
wakini chukia, I'm never gonna say down, jume ni bato nini.
Kwa mara nyingine ni yule MC mfupi
kushika marungu ya moa mtukufu mfalme wa rap na jifunga kikoi fupi kama chupa na kupa mistari mirefu mistari za kuambatanisha ni nani mkosefu kati ya fake MCs na mimi na wapa mapia suti juu chini mweusi ni ite mafia pafia kiki juu yake nipate afya jema nasema nikitema nikiwa kati ya mwenye wivu asijinyonge mino na mionga na mistari pole pole kakobe la kinyonga nusu sanamu nusu mnyama na binadamu nusu kitu kali ongeza chumvi kisha kitu tamu wapende wasipende bado niko nina muktadha wa kuchambua mchambuliko mchanganyiko na halakati ni mistari tu matamshi ya hali ya juu ulizo talib atasema kweli DEP ye hashitiki upande wa kulia mungkini kushoto shinski hiki ni kizazi cha klepto mabadiliko wenye wivu wapende wasipende wakwende bado niko
wapende wasipende bado niko wakinichukia bado niko I'm never gonna stay down bado niko juu ni bado lini bado niko hey, wapende wasipende bado niko
DJ UV
live
Bongo la biashara au sio Black market ama vile tumtana ita mbra Neza kupitia leo nkoneshe ile kitu chemgani ni poa majioni ama usiku ni laptop noma ki 14 inch TV mawaya ziko na screen yake ni fiti sile CD change ulisema aje ni temtua sound iweke kwa gari kwenye woofer na macron technology noma iongeze iPod tint madrisha vash watch amazing shavuta kio juu kuna moto nataka kuonyesha au kuna shughuli baadaye basi kuna mtu hapa lazima nimfungie kambi nasikia iko na simu noma magava kitokea utaniona chali yangu nenda Garissa utasikia madolari midu badilisha bei ya kutupa Q70 baadaye nikute ngazini tu ya mete chali yangu imefunga biz tuna ni kesho
ni ya leo ni ya leo
tunaziuza 50
ni ya leo ni ya leo
tumezifungua tu saizi
ni ya leo ni ya leo
wewe chukulie yako
ni ya leo
DJ Niyate made
Niyate made Siku ya ftaru likuwa na shida sufuria Niko nazo lakini wenda kuzia tu mia mia Watumia tu steelware kutoa hizi alama
Lakini zalama zinakaza kina amina
Sunajua vitu zingine made ufanana Ndo kupitia zioni zoni aze zoni Sunazule pala ni nipatia burungo flani Ati nikuwe broker Ntampiga bafa meso broker Ubroka mbushoka kuwa the owner Ngoja ataona Weni aze niko na rangia nyumba We chapter soko na mali tuneza uza Ama tutumie cafe spending Tupake watu ibora tu tupate senti Unako umesota, unakali tuni Sunbebeshe isi mbao tukauze kakuni Auko na silinda ni ya nyumba zimealibika Tuneza wadanganya ni siliza mtambaruka Ama tuende ghetto, tufungwe kibanda Tuuze kahama, takuonyesha itawabamba Simdala sim, sigarafu Tawachanganisha zote wasikie na fu Kisheki wapamba, sunezwe nini na fuata Kuwasanya nzumu na mambota Mashindo ni mogoke, meshikama ni kuota Bakishika utanza, kawo sunaanza Kwa hile hali ya kuosha Rimi napotea, segmili napotea Tenze napotea Makarao wakikuja Gari na pembea, 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 pembea
Ni ya leo, ni ya leo
Tunaziuza hamsini
Ni ya leo, ni ya leo
Tumezifungwa chusa hizi
Ni ya leo, ni ya leo
This celebration of what you wanna live their dream. We make all this struggle through thick and thin. Finally, my way we must have went down. Through patience and persistence, to make your boy. Wafika tumefika mali tulikuwa tunataka. Big up Obama, now ni Godfather. Leo neni mambo vile naenda sasa Dunia nzima vile mgenge anaandika ukurasa Za history bana Na maaction na kila kitu jomu waga nafanya Nasema tuwezi ishi na usani. Daily kwa prove wrong, tunaongeza vitambi. Utasimamishaje kifani kwa full speed mbele? Itakutana kila kitu fungua pasia wewe. Bono ujue mchezo jo kuicheza kwa uwanja. Wacha watangulie wende joko kwanza. Wanze na moto kisha watue jasho brother. Kije limo jo unanza kuwa karibia. Ona sasa vile unapita ukiwa smilea. Finish line iko karibu jo imekaribia. Moi inadunda taratibu inakimbia. Iyo ndoto yako na ndoto yangu minaishi. Kwa hivyo imba karibia celebrate na meme. Kauna kanji kata rama narabala. Sione vile mziki joe inaanguka. Mabinti wa fiti joe vile wanajirusha. Subsystem small ame graduate leo kampo. Liku wanajua katoe siku moja kata kigapo. Brother medungwa promotion jamo ya vungu. Promotion jamo ya vungu. Brother medungwa promotion moja ya nguvu. Loni leo li apply kitambo na sike imejipa. Yonda impio kwa kitaka umeishika. So sione vile Mombasa road na kurarukia. Barabara imeongezwa lane 4 unasichisitu magia. Najua ingiweni mshachoka na maneno ya siasa. Aja moga tuzungusha nikaku na chiza salsa. Haina mambo siku yao jo itafika. Lakini in the meantime celebrate kabisa. Kuwa Mwafrika, kuwa Mwafrika. Kuna kanji kata na mwenarabala.
Sick down your power, him a walk at night and the daytime hour. Rise up, man, with the Holy Ghost power. We are hear them, yes, we have to hear them, not fear them. With the word of God, we have to root them, we shook them. On this rhythm, we rebuke them. Yo, in the church, we are root them.
We are one day.
Best of a true story. Exodus 3:8. I'm not a god man, I'm a god man.
I'm struggling to become somebody. Babylon them can't see me. What a tragedy, can't you see? Hey.
God of mercy.
Struggling to become somebody. Babylon them can't see me. What a tragedy, can't you see? Hey. See me, you're a tragedy, can't you see? I once was a ganja man, a liga man, and a beat.
So smart, never waste coming in a shortcut. All they want to do to see you falling down flat. But you really are seeing they get to you not growing strong. I never leave for longer. Smoking much of ganja, their life in danger. If you tell them, yeah, that the anger gonna rise up under them. Gonna scream this chorus like a national anthem.
Maisha yangu siku wizi apa kule toka shule toka town mpaka ati mpaka macha apa kule mimi yule hustler nasaka ganji apa kule familia nayo kule toka kite mpaka kile toka nyuma mpaka mbele mapas piga kelele kwenye klabu apa kule kwenye klabu apa kule kwenye klabu
My time niko juu, my time niko down, my time niko hapa kule. Na mshukuru mola yule, punitsi tuko mbele. Tunakamna ngoma kale, kando inauliza swale. Nina kitu cha mkasa rechu, mini gabu, gabu.
Banyo gabu, mini fracha. Siku wezi wezi kula tu, apa kule kamdudu na koka kwa tu. Apa kule wezi chunge babi adu.
Kama kanzo kuwa ihoka tao wa kinyora na huka bado wakaora. Yeah, kaa kando mbali na vurugu. Shoshwani niambia ndo kukazugu. Life lazima madai ni chungu. Vumilia tumia kili yako kama rungu. Bona isa vibe kijana wa Mungu. Nyange na mama kama Obama. Na ndoto za baba kwa mike napiga masama. Mama kitana shako ma mdomo na changa wakinishanga. Hapa kule
hapa kule hapa kule hapa kule hapa kule hapa kule hapa kule
Naenda kana ruka kufika manzi mkono wa shani fu ningefanya aje na yeye aliniita tebe ni mingi hata kutoa nguo ni shida na manzi ana morali huku washanivulia siwezi ngoja manzi tu wenyewe naumia nikampana na nikaanza kuingia akasikia akasema Kendrazy rudia na hakuwa na flash except kwa uko shy wacha nisikie ukisema na rudia
Kendrazy rudia
achi
Kendrazy rudia
Some sunscreen. DJ UV is blasting through.
Si akili peke pia kimwili na fantasy vitu zangu kinionesha ulimi baba step start tu peke ni shanoki ashajua nimejua hata ya menoki ala anataka kunihepa na namfuata itani bamba tu be major tukikutana
nimeamua ni wewe kabisa hata kama ex soko najitisha na kwa maana wewe kimaisha nitakupa bila kukupima mtoto manze wewe umeiva wejua ni ukweli sio sifa kama urembo ungeua ungeua bila hata kujua attitude yako vile noma we seem soft na umesoma baka mabuda wanatamani
vile wanaweza pia ndani
walking out mimi ufue nguo zangu wanakaribi kuchungulia ndio zao ukismile alafu wakulie vako wanashika damu wanatoka kijua vile manze mi feel nipatane na dima mejileba alafu we mjanja tena
lazima tani bamba vimeja
kijua vile manze mi feel alafu we mchanja tena
najue tani bamba vimecha
DJ UV
Live
kwani remix inatoka siku gani? Wanauliza kwani remix inatoka siku gani? DNA Kaya Bishop Jimwa. Wanauliza kwani remix inatoka siku gani? Wanauliza kwani remix inatoka siku gani?
Mimi niko tayari kuba kujipamba vinasti na kuchanganya msichana kiasi, nimkuze pale niulize anasikiaje. Leo watu kukutana ni yate ni shikamu marahaba, shikamu ni marahaba. Na tukianza kazi mina yeni kinyume, yanakeuka maji mina keuka chuma, nika maji na shtuka tu dema nafanya tao zinageuka blue. Nima chupa tu za samuka tu mina inuka juu wakibanjuka juu, na cheki chupi dress nika kichungi, life ni fupi na hisi chifungi, na beba take away asubuhi kata tumaze
jani ya nyumba niko kukona kafu points kana ni check it to ana nimesea na mimi na tabasamu tu misi na noma angalia tu malem na tusio kope karibia tu story tu star abu tu inaingia na tu sunatua vile miufanya mzaya wembe tu kuwasenye watuseme tu kitapanchu katuro tu kito tu kula happy yako tu
na specialize na kufanya mamanzi wasikia fiti madem wenye penda kusikiza zetu mziki wana live vile tutumia pesa kwenye bar inabofanya babwe generous kugawa hatuja kuja ndo tuwalipia mamanzi nyuma swali ni watakuja na sisi kwa nyumba DNA Kaya Jimwa Bishop guarantee collab kisikia utavika Joe mina una kali DNA na wizi tuko games paka DNA kwa mwili himeri arrange mazesi only poa nasikia funny yule dema na kapoa anaitwa nani
naitwa Shiko
mina omba mshiko na no, umebeba dishi mini mebeba kijiko situ sausi na like zako pose venye una ba 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 banjuka tu
kila moto ba 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 banjuka tu
DJ UV live.
Bibi wase kama mnajua hakuna kulalani kupandisi kamba kache. Tukiwa pamoja tuchore mpango leo mpaka che. Amua hakuna kusuba. Amua tuende klabu tubanjuge. Mama chagua tuende raundi mwenda. Haumari mwasupa tuwasuke.
Kiswahili venye ya stahili waingia akili waachilie mwili. Leo kila kitu tunadumba kache. Niambie ni tu mnatakaje. My boys wanataka kupewa mba kache. Asubui wa mke waende gym tizi. My dame wanataka game mba kache. Asubui wa mke na gym wizi.
Ama tusahao, story yote tukalale mapana. Nafikiri twenda kesha, tutubu dhambi mpaka mchana. Kama wajua, wajitukua mua. Amua kuya kushua, wacha kuzuba, wacha kujitupa. Amua sasa wacha kujifunga. Mina wewe, na wewe,
tukituwana.
Manzi miaka katano nikiona manzi tu hivi naona sura yako ule nipata nilikuwa nanuka jasho mbaya ikabidi nimemhepa tu lakini sio ubaya nikaangukia fulani hapo na bonge la pua vile Mungu atali yangu hiyo manzi anashtua nikakatini na sasa ile kitu niliamua na kwa maana wewe jomba kile siku ndakufa na rondi siku ile kimvio za kula hadi sima nduma na mamjura grand regency ndio tutakuwa tunakula na kana tumeshikilia glasi za marula
nilikupa roho yangu ukani. Niliacha
maisha yangu ukanitupa, nikawapata kwangu juu ya kitanda yangu, juu ya bedcover zangu na ule rafiki wangu.
Nikaenda straight kwa kitchen John kanza kula. Baada ya kula kwa bed mimi yo nikaruka, chafua bed sheet tunazirusha rusha, chafua na ipa ndengina na niumauma. Sami ngetuaje besi yako ndo alikuwa ndani ya bed na uliko umenda kukatika kani. Wesi unajua vile na kulike tu Daniela, na nkionao besi yako minda mwambia kwenda, sabu dunia nzima kuna manzi na penda, isipokuwa mtoto wangu tu Daniela. Yeah.
Mbuni cheki,
sunscreen. DJ UV is blasting through.
No way na misi one hit wanda, sija kuja kujibanza, nimekuja pia juu ya dollar bills na mkwanja. Mr. Haraka kila saa sina time, siko free, my tracks sina harika, dere wa my three, my trizzy, my busy, my see me on your TV dancing with your cheeky. Saizo ego yako inateka my beating, ameona super producer, super MC, ha, super DJ, who else but me. She never been with a chago Latinis nominees, so neither G Mwizi Major or Misu, ulikuwa na silver juzi na gold. Hii mwaka ni yangu, I got them both. Piga lapta o, oh, posta zangu za show. Piga lapta o, oh, posta zangu za show.
Na round this im chess,
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 round this im chess. Oni meta matrax team wize.
Ni genge,
hey.
Genge,
ah,
genge,
hey.
Genge,
ah,
genge,
hey.
Genge,
ah,
genge,
hey.
Genge,
ah.
Wanasikia vibaya klema kwa pigia honi, tuwao mbaka leo wanatembea na miguu. Atuwa kalifoni mekuwa kali sana, wanashindo mbaka leo ni kwa nini iko tu. Akisoma liambio tu toka mashariki inatua magharibi, lakini ya California hadi leo yendi chini.
Ni kwa nini?
Jisisu fanya vile tunahisi, siku ndo na mtu vile utafanya kama mbuzi. Wakifunga milango wakidhani tutabisha, watashtuka sana tukingia na dirisha. Wakieka mitego ndio wane tukianguka, awaji tuliziona na kwenye tukawapita. Tashtuka wakisema
usiniambie ndio
lakina nani?
Awoni California wako kule.
We ni hasidi, mtu mula watu, definition mzuri ya mtu na kiatu. Genge, ata uvione kiticho, utaisikia dile siku utapumua hewa yako ya mwisho. Kama mende tukushi, kama kupe tukupi.
Na round this im chess,
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 round this im chess. Oni meta matrax team wize.
Ni genge,
hey.
Genge,
ah,
genge,
hey.
Genge,
ah,
genge,
hey.
Genge,
ah,
DJ UV live.
Nisha kuma kwa kibaza, no way na misi one hit wanda, sija kuja kujibanza, nimekuja pia juu ya dollar bills na mkwanja. Mr. Haraka kila saa sina time, siko free, my tracks sina harika, dere wa my three, my trizzy, my busy, my see me on your TV dancing with your cheeky. Saizo ego yako inateka my beating, ameona super producer, super MC, ha, super DJ, who else but me. She never been with a chago Latinis nominees, so neither G Mwizi Major or Misu, ulikuwa na silver juzi na gold. Hii mwaka ni yangu, I got them both. Piga lapta o, oh, posta zangu za show. Piga lapta o, oh, posta zangu za show.
Na round this im chess,
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 round this im chess. Oni meta matrax team wize.
Ni genge,
hey.
Genge,
ah,
genge,
hey.
Genge,
ah,
genge,
hey.
Genge,
ah,
genge,
hey.
Fight, fight.
rangi na mafuta. Kibichi mpate kuwa chemsha, tukabidi tupate kuwa amsha.
Ili na maiki tupate kuwa tumba, kisha wapate kucheza nizo ngoma.
Kwa sababu kila mtu unajua kuna taki ambayo unagonga kama chaku ya ogota.
Umba, umba, umba. Basi weka mkono kwenye kiuno, na usawa nise sawa na mdundo.
Peleka nyuma, kudisha mbele, sote kufike maketele.
Mamazi, hey, ko sexy, ala, ko tayari. Kuienda tracking, nasi, mapeste, popoa.
Popoa,
ko freshy,
ko freshy.
Ko tayari, kuienda tracking,
nasi, mapeste, popoa.
Some sunscreen. DJ UV is blasting through.
Kadhaa na mganga zikufuta. Ukumbuki jizi kwa saluni ukisukwa. Nyole zako kwa mfuko kila siku nazinusa. Ukoke ni kivu kwa kamba minayo kwa nyumba. Braku lilipoti uneji kwa api mindo najifunga. Atazezi kuambia nini hako jana kwa basi likuwa nagusa. Muyo kwa kona angu nimejikunja usa atakondae zinsumbua. Kilo siku kiyoge na fraki dogo tunasikia kujiua. Tuna kuambia valentines fika saku nulia maua. Weni manzi angu weta kupatie matunda. Fungua mdomo sulize kani tamwe kula. Fungua mdomo sulize kani ngumu uma. Simba utanipandisi kutafuta kutoka kwa nyu. Vile utashiba zio mi lazima utanikumbuka. Jua kale lazima zio jino utanikumbuka. Yeah, yeah. Jua kale.
Vile tafanya
nikikupata.
Vile tafanya
nikikuwacha.
Vile tafanya
nikikutaka.
Vile tafanya
nikikuwaza.
Vile tafanya
nikikupata.
Vile tafanya
nikikuwacha.
Vile tafanya
nikikutaka.
Vile tafanya
nikikuwaza.
Nawapenda wo, nawapenda wo wote. Wakitaka wote watapewa mate. Kama utaki sema ni kuhande. Mimi na wewe tutafika mpaka penalty. Chunga goli, we kamo. Zima hiyo inaash kupe tamtamu. Bitele ni ushkayari kuna rungi na tamu. Onja siyo chungu. Cheki maze nilivo kwa mwuga. Zem tu walahi siyo sumu. After all it's good for you. Ni amini because it's true. Mimi na wewe tu hadi juu mbingu. Cloud number 9 porta fika tu. What? What porta fika tu? Cloud number 9 porta fika tu.
Vile tafanya
nikikupata.
Vile tafanya
nikikuwacha.
Vile tafanya
nikikutaka.
Vile tafanya
nikikuwaza.
Vile tafanya
nikikupata.
Vile tafanya
nikikuwacha.
Vile tafanya
nikikutaka.
Vile tafanya.
Beat ya Clemo. 2004. Prezo. Let's go.
My fans me now wapenda wo.
Now wapenda wo.
Wote my haters kama mnipendi.
Kule ni sembe.
Meza wembe na wapa life kama side karole.
Na wenye wivu waje
nyonge. My fans me now wapenda wo.
Now wapenda wo.
Wote
my fans me now wapenda wote. Na ma autograph uta sign siku zote. Na washukuru walioni hold down. Na kwa hii rap game sita wa let down. I promise me now wapa promise to. Album yangu ita kuwa hits tupu. So you better act like you know. Wakiuliza nana na roga sema prezo. Oh really though, once again here we go. Mr. Jackson knocking knocking on your door. Na wapa vitu haters. Na wapa mambo. Na wapa vidonge wakitema shauri. Mina count blessings angu jo.
show. Na mpende msipende ndivyo ilivyo. On my two still moving on strong. Walio dhani sita make it, damn you're dead wrong. Na kama uko down basi sing my song. Kama kufloss is wrong, I can't be right. Na kama uko down basi sing along. Kama kufloss is wrong, maze I can't be right. My fans
me nawapenda wo.
Nawapenda wo.
Wote my haters kama mnipendi.
Kuleni sembe
meza wembe. Nawapa life kama side akarole.
Na wenye wivu waji
nyonge. My fans me nawapenda wo.
Nawapenda wo.
DJ UV. It's got to be DJ UV. DJ UV.
Live.